Yahuwa ni wewe, again and again, umenipendelea.
Hata ningekuwa na mabawa, niruke mpaka juu, isingeleta matokeo yoyote. Hizi ni rehema zako tu, wema na neema, umenipendelea. Hata ningekuwa na mabawa, niruke mpaka juu, isingeleta matokeo yoyote. Hizi ni rehema zako tu, wema na neema, umenipendelea.
Wako ninaishi, wako ninaenda, Baba, umenipa uhai wako. Oh, hivi ndilivyo, ni matokeo ya wema, umenipendelea.
One more time.
Stop my efforts.
lift your hands.
It's not my effort.
It's
not my effort.
Oh,
no.